More music on afroflavor.com.
Utambanga vela tawa kubona zezala kunyanda yalilwa walona kwanu lwaezala alusazo sile testivali kutikelu vela mabine kiamangata akikure koda vela kemu kimuselo sokulu na lufundezi likakoyola ubone kona mamelo kafitela foku utezi stao samu swezi vesi vafata mametonge wavile miswezi unizivile kacheku kembo notiko nizwelela sinivoneli mateni ni mazeto ya belela nitinile beo tikono trouse yale pelela niziva kuipatela isike kukupelela ninatolefa one boat ino ni mamboke tikuvatava beef atinka watamboke
na kuwaze vatwao woshoka kavata
vasike vavapalela kwanu kupila vena gadafi
awana makande soba kande kaluna valata gemu ni kuto ya luna ava muvinga vafuma na luna Lusilelwa manzi so bifu aluna Awana makande soba kande kaluna Walata gemu ni kuto ya luna Awa muvinga wafuma na luna Lusilelwa manzi so bifu aluna Elufe mulu pokile kale kuluna Soneke kureko daki kuluna Minembo fulo aifeli luna Ufela litino akufeli luna Elufe mulu pokile kale kuluna Soneke kureko daki kuluna Minembo fulo aifeli luna Ufela litino akufeli luna Awana makande soba kande kaluna Walata gemu ni kuto ya luna Awa muvinga wafuma na luna Lusilelo manzi so bifu aluna Awana makande soba kande kaluna Walata gemu ni kuto ya luna Awa muvinga wafuma na luna Lusilelo manzi so bifu aluna Elufe mulu pokile kale kuluna Soneke kureko daki kuluna Minembo fulu aifeli luna Ufela litino akufeli luna Elufe mulu pokile kale kuluna Soneke kureko daki kuluna Minembo fulu aifeli luna Ufela litino akufeli luna Awana makande soba kande kaluna Walata gemu ni kuto ya luna Awa muvinga wafuma na luna Lusilelwa manzi so bifu aluna Awa bana makande so bakande kalona balata game ni kuto ya luna aba muvinga bafuma na luna usilelo manzo so bifu aluna yelo fe mulo pokile kale kuluna soneke kure koda ki kuluna minembo fulu aifeli luna fela litino akufeli luna yelo fe mulo pokile kale kuluna soneke kure koda ki kuluna minembo fulu aifeli luna fela litino akufeli luna.
From afroflavor.com.